mali yako. I'm yours baby, hey. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku dagama mrenda, bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby.
Number one, Baresa, for the ditties for Chopper.